ngumu kaifuwa kuchusa na ukutonda we mbela yomu gaso mbitu undu vye vienja ule mguanga lino banka ya Equity Uganda kubiriza baizi vayo kuzimba obukulembeze bwabwe amubuweereza n'obuvunaanyizibwa nga bakozesa ebyenjigiriza byabwe okuleeta enkyukakyuka ennungi mu bitundu byabwe bino byogedda Dr. Patrick Mwinda kamisona ebyetterekero ly'ebitabo okumanya ku mutimbagano ne tekinologiya wa mawulire minisitule y'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo bw'abadde atongoza sikwala z'abayizi 10 abayingiziddwa mu kibiina ekyokutaano ekya pulogulaamu ya Equity eya Bankers Flagship Leadership Program. Okusinza ku Patrick, pulogulaamu eno ewa abayizi obugumiikiriza okutendekebwamu obukulembeze n'omukisa okumanyira emikisa gy'ensi yonna era ebafuula abaleeta enkyukakyuka mu bitundu byabwe. Abayizi abapya abayingiziddwa beegasse kubayizi ebina 12 abaali bayingira edda kati Kleva Selumago okuva mu banka eno agamba nti abayizi abasomedda bali mu kusoma ku basale ezibasasulira buli kimu mu matendekero agetutumu agensi yonna okuli Harvard, New York University, University of Waterloo, osana malala.
Abaana bano be basinga okukola ebigezo by'essinya omukaaga era beteekateeka ogenda mu university, naye ate bagenda mu university tubakwata ffe nga Equity Bank ne tubateekateeka, tukwata abaana 10 tugenda buli district wa Equity Bank weri ne tulonda abaana babiri, omwana omulenzi n'omwana omuwala asinze okukola mu district eyo ne tumuleeta wano ne tumuteekateeka, ne tubaleeta wano ne tubayigiriza, tumala okubayigiriza ne tubateekira. Kati abaana bano ku mande bagenda genda mu branches zaffe zonna ezo byedde Uganda, tugenda batwala mu branches zaffe bakole